exclusive from hiphop.net.
Taka taka nikaz. Retriever, Jamz, na B-Wise. Nachirwala, nachirwala. Nachibu chapuka.
Ame mani magineti sini embekeza. Wose kweni yende drama zini konka.
Kapira pandarama. Nechicharira. Baka ikai kukieto tabasharira pandarama. Tabaichaira. Noturo tabawafye baka shaingira pandarama. 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 Pigeni pandarama. Dapira pandarama.
I spend my whole life tryna make this step. I put my time in making this paper. Money's everything and I don't give a shit.
Ni 24-7 paka shaingira. Akaranda na rezo watu pengira. Chisa kama na pike na gumu achira. Ani one day tukala ni mwena gumi chira. No stress, no beef. Kifofo twa ingira. Koloko chomba muma palomo twa ikala. Tezi mkupire beef. Sheta kwefupa. Kani ya haso twa isafeno kushupa. We ask so we don't pray. Pata tukala pa benchi. Friday na Saturday, Sunday ni kucheichi. Nango finger shupa we do ama disechi. Chen tu sunke bones. Ichi ichi. Batu wali posa na evya njebele mayo. Just be your own we cover popa mayo. Noku bombesha history no na zinyo. Noti unikarenga tapari mnyo
penyo. Sini embekeza. Wose kweni yende drama zini konka.
Kapira pandarama. Nechicharira. Baka ikai kukieto tabasharira pandarama. Tabaichaira. Noturo tabawafye baka shaingira pandarama. 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 Pigeni pandarama. Dapira pandarama.
I spend my whole life tryna make this paper. I put my time in making this paper. Money's everything and I don't give a shit.
Ni duo dai mukupange mpia bakaita lale mukupange mpia teka teka mazagari shingiro vasari from Monday to Monday takwa bukutusha muna tuwa pela matinda ai fiva kuno kabumba kale a fiva fivo kwete ubi kepalo tuli wana vashu kwa mawakesi mailu.
I respect my hustle adi chingike nchito better wait 24-7 never chimu nyonge I'm making all this money with the hustle as mine. My pockets loaded bonga sans moody tipa. Nivela monga didn't drama bana tipa. I never wait for the mountain. I even wait on the weekend. Put the hustle as mine. I'm a money magnet sini embekeza. Wose kweni yende drama zini konka.
Kapira pandarama. Nechicharira. Baka ikai kukieto tabasharira pandarama. Tabaichaira. Noturo tabawafye baka shaingira pandarama. Pandarama. Pandarama, pigeni pandarama, dapena pandarama.
I spend my whole life tryna make this paper. I put my time in making this paper. Money's everything and I don't give a shit.
Pepo mubanga, hawa kambona mapanga. Ila kashimaroni, kamopoza kakashimaroni. Mula sane sheni, jia la parwanshu. D-man, masas.
Kanjipini kalulush, ela paoto Koruchi nigga 9-up, 990 yo. Managers wa siku, I fix social, LK Khalif.
So eto pepis.
Exclusive from pickwork.net.